Africa, but this again, this again.
Oh, baby. Oh,
nani enda wapi nimeshafika. Nimependa mtoto wa Kiafrika. Ili kuwa giza amewashata wangu tali. Yeah. Na akiwa mbali anasikika. Sauti ya mahaba anavyonita. Kuwagiza amewashata wangu tani. Na ulivyo mzuri sana mayo wivu utaniwa. Na ninakuomba tenda niwe nyayo mvuli kwa mvua. Na ulivyo mzuri sana mayo kijiti ntajua. Na ninakuomba tenda niwe nyayo mvuli kwa mvua. God, you drive me crazy. Oh, wow. God, you drive me crazy. Oh, no. God, you drive me crazy. Oh, wow. God, you drive me crazy. Oh, wow.
Kunde no kuba mizinga kwenye ndeka kuba kuwanga mubitu vya love wajika kulunga.
Your body good, your body nice. Nse kukwa let nobody give me on first. Baby you're my food, that will realize. Omo kwa na moji baby kuno oversize.